Mbaka wa government ya tule Kalungu Saif Katabazi alangiri debikwe kwe toko bakozi wa government ya badibaze ente kateka yoku java wejele mwavwe ya parish development modo ne bajja sente kubatuze mu lukuju kuju omusasi wa fensubu gamuzafaru abidina
ala disto no Saif Katabazi okuva mu mbeera akiddiridde okusindika tiimu ye mu bitundu bya disitulikiti ye Kalungu ebitali bimu okukola lipoti ekwata ku ngeri enteekateeka ya parish development model gyetambula mu magombolola eyo ne zitawuni council kyokka nti abakozi ba gavumenti abamu mu kifo ky'okuwaayo amawulire ku pulogulaamu eno bwetambula bazze mu kwebuzaabuza bwati ala disto no Saif Katabazi agambye nti kati ebyokuliisa ebijanjala empiso biweddewo hero naweze okufafagana na buli muntu yenna adibaze programu ene ya parish development model district ye Kalungu sakabo abachajja ensimbi kubawejjere mu kitundu kino ekye Kalungu tibasoke babawe sente eza parish development model
kasinzija ku PDM nazo muziridde nzija na wawu niyo ripoti ngina tauni kiraka abakozi bo bagambereze mudu wati recently bibadde binyumiza meya I sent my team badde mukwebuzaabuza
webale nnyo omusasi wa fensubu gamuzafalu.